Yabo, Nango Mashaya. Nango Mashaya. Dale. Nango Mashaya. Oh, Mashaya. Nango Mashaya. Oh, Mashaya. Nango Mashaya. Yabo. Okay. Yabo. Boy. Senza ngathi awungiboni ngihlale ngikhipha amashisa waboli nebhila ingiphathisa amahloni la magama yigoni ngiphakisa imifino wesikonti bethi beza kimi abapholishi ngikhala beze namapholisi boy toti namanje usenza ngathi awungiboni ngihlale ngikhipha amashisa waboli nebhila ingiphathisa amahloni la magama yigoni ngiphakisa imifino wesikonti bethi beza kimi abapholishi
Can you know goes? 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 Out.